beat up para pam pam pam. Dona na chibu de
Idolizer.
Oh yeah. Splatinum. Napenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. So Rina contemplates on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana jua kizama twanze kandana konyeshe kila menipa mama tuwafunge kelele mana wanao leave me so low or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba. Oh nchuni. Asa baby mbusho mile kitu amekupa mama. Embucho tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana jua kizama twanze kandana konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele mana wanao.
Bini komeshe katika 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 dona katika oh baby katika
anyu